This is awesome.
A boom, bang, gang, gang, gang.
The true boys in the building. And it got the best in our soul.
From me start to bomba, akasema tukutane Kenya. Tukale bataranda, weekend it turudi Mombasa. Shingo yake nyembamba, napenda kitabasa. Shepu sita namba, anasema nyumbani ni Mwanza. Na anapenda raga, mangoma za Kenya na Uganda. Rangi yake ya umanga, mwenye ripsi nyembamba. Kanibani nganganga, na waza nikimpata, nikimpata. Yani shere, olingo rusi mabele.
Nikimpata,
yani shere, olingo rusi mabele. Yani shere, olingo rusi mabele. Ni mzuri kapanda,
Helena.
Shepu yake namba,
Helena.
Mwendo tumaringa,
Helena.
Sauti ya kinanda,
Helena.
Danse,
danse.
Amenichagua na sina mpango tena na wala walonizingua. Sina neno sababu amenichagua na sina mpango tena na wala walonizingua. Oh love matata, moyo nikakamata. Na nitamwita Berana endapo tukioana.
Chuku chuku,
oh my darling.
Chuku chuku,
na mengo city.
Chuku chuku,
oh my baby.
Chuku chuku,
na apple darling.
Chuku chuku,
oh my baby.
Chuku chuku,
na mengo city.
Chuku chuku.
Ana mwendo wa maringo, kama ameshinda bingo. Kumpata songo mbingo. Nikimwona moyo unanena mbio.
Mbio,
mbio. Isara tanavukia, amutoto ya mama. Naka wo wo wo,
chuku chuku.
Ah mama we,
hapa tupu.
Nipeni kube,
chuku chuku.
Wana ubatu achande,
hapa tupu.
Yani sere, boringo arusi mabere. Yani sere, boringo arusi mabere.
Panda,
Helena.
Shepu yake namba,
Helena.
Mwendo tumaringa,
Helena.
Sauti yake nanda,
Helena.